Puche puchele.
Es mada mada mada.
Puche puchele. Puche puchele.
Chewe, tangu watu wek tumekuwa bize. Kwa mike na biti za mobize. Kama vipi basi tujivushe. Nipe mida nipige pamba leo vuwe lazima kufuni kanga. Kota kuku chipsi kufungi kanga. Moja pili chipsi kubugi yanga.
Todhie ni napango usichelewe. Nina feel generous so tuwapewe. Walewe lafa atemwe. Kijifanya chips funga basi abebwe. Minjo tero kimakmende. Shikwa kiringa kuna muende. Told I can handsome ni walenje. Leo tabeba mtu kimalenge. Donge
kuche kuchele. Manangu wachelewa we. Aya tumejipanga. Manje chama chama jando mpango. Kuche kuchele. Manangu wachelewa we. Aya tumejipanga. Manje chama chama jando mpango.
Kukawa vile naka inakalika. Kukalika polea kutakalika. Kutalika kunyuika kutingika. Kushikika masista kudishika. Kuna uo kila dagika. Kila meza ni chupa za vunjika. Kila luku na msei anatapika. Kila woku na dema mefinyika.
Kucha kuchewe. Kiwewe kisha nipanda. Unadeniwe. Mwanangu unanipanga. Kama pipi la deni nitoka. Ntapata mwezako niambie. Kuna demu nataka nisepe. Na yeye mapesa ni mwagie.
Kucha kuchele.
Nyuma come tondo go. Dirty wine, Asia pana. Utafanya zip yangu iblow.
Car police, take control. Ukifika black spot, take it slow. Serebuka mama, go down low. Teremuka dada, touch the floor.
Leo solo, Cindy home. Sparta casting over Rome. Mfuko ni manoti maraba. Funga chipsi, twende sapa.
Kucha kuchewe.
Tochelewa,
Kucha kuchewe.
Tufanyi faster work.
Kucha kuchewe.
Nikubariki noma na ex mother mother mother.
Kucha kuchele.